Chipaga again. Tunaanza upya sasa. Yeah. Chilla.
Chipaga on the beat.
Amekuwa nesi, homa ya mapenzi sijiwezi. Dunia nyepesi, moto wa kuni so I guess. Na enjoy love, ananipa love, ananipa utamu. Woman, I feel like I'm already alive. Now I realize why you mean to me. That's ngura tope tena, machozi ya nitoke tena. Life is a game of give and take. She miss me every time. She miss me. She need me every time. She need me. She miss me every time. She miss me. She need me every time. She need me. Potok, ni maumivu hapa nilipo afadhali afueni angala udali. Ulinibeba nilipoanguka kweli mapenzi fimbo ya Musa afadhali angala udali. Mungu kanipa kufanana naye, tabia nafanana naye, si ajabu nikiwa na yeye. Mungu kanipa kufanana naye, tabia nafanana naye, si ajabu nikiwa na yeye. Oh my love, woman, I feel like I'm already alive. Now I realize why you mean to me. Start ngura tope tena, machozi ya nitoke tena. Life is a game of give and take. She miss me every time. She miss me. She need me every time. She need me. She miss me every time. She miss me. She need me every time. She need me. Look at me. Look what they make me. Stability. Baby, Chipaga,
Chipaga on the beats.